avec une cagoule précise comme un shooter chip.
Tolimon heɗiyankoɓe tedduɓe taskaram sappo e ɗiɗaɓo dande fulɓe immorde Washington. Komi woni ceerno mo Doumba, ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men ɗon hande. Alhaaligolle sukaɓe ko ɗum woni toɓɓere mawnde taƴere aranere taskaram o e bi'ol bankiru Afrique Naru fi ɓantare tippude e fondation mo Ibrahim e nder sukaɓe temedere ɗaɓɓoɓe golle ka ley Sahara capanɗe jeetato e tato keɓata ɗen golle.
Mais jande kay min jangi fa heewi min desi diplôme ji wuro joni minen ni ley lumoji minen tefa min coore min connita to min jooɗo juuɗe ɓore.
Holko woni sabu ɗum e holno ɗum waylirte en ettoto faamude ɗum enen e Mamadou Hassimi Soare, cukko ardiɗo Agip salndu halfinandu toppitagol e yeynugol golle Guine.
Mi ɓuri tanminade ko jooma société ji en profil ji ɗiɗe falte ɗin kañum e ko wona jangeɗe ko harayno huccodiri seeɗa.
Caggal ɗumen Djihan Mali haalen fi pinal e martaba fulɓe ko weɓita e festival no wi'e weño ñeñe pulaku ka suudu martaba Amadou Ampate Ba Bamako. Karogere men diaspora eɗen gondi e Abdourahmane Diallo taweteɗo Washington fewdo ɗo, fandare makko ko sammugol jooma jawdiɓe falaɓe wilintingol jawle maɓɓe Afrique.
Jowlol sukaɓe.
E bi'ol witto ngo mojobere adunayankore fi golle no wiye Organisation Internationale pour l'Emploi, sukaɓe capanɗe jeego e jowo e nder temederewel Cameroun jogaki golle maɗum ko golle ɗe ala joddi moƴƴiriɓe jogi. Dultodiraɗo amen Yawnde Mariamu Mumini wattani yilla e sukaɓe immaniɓe wallitagol nandoɓe maɓɓe eltaɓe sincugol cuuɗigol lirɗi e mecce. Keɗoɗen jantore makko nde.
Hande pelle dillani ujini jeego nder lesdi ndi ɗo wallita gomnati nder kaɓe faabugo derke'en ɓe ban Oke Williams. Nicolas Tamak goto nder ardiniɓe kuuɗe maɓɓe.
Oke Williams ɗum kawtal worɓe be rewɓe tiggangal ha hitande 2020. Ɓe yelanangal bo kawtal nder al'ada gota be ɓamtare lesdi Cameroon. Min yiɗi lesdi Cameroon dari ndi ferwundi be risku ɗungo be kawtal hoore ɗum man ɗo bo salan do kuuɗe ɗuɗɗe ko min huwata ha hiri weti.
Ha kala hitande fuu ɓe ɗo kosa derke'en hawta be janginoɓe cuftaɓe daɗɓe ha ande be dabareji ngam eltaɓe. Lekima Ariel.
Mi jami ɗum eltugo ɓe dow tigorgo ɗabiya ɓurduka woɗugo e eltugo ɓe dow ɗabiyaji ɓamtare faggudu. Ɗum ɗo larana fannuje pat digam dow cellal jangde sariya faggudu.
Fedde Oke Williams ɗo kawra derke'en diwe Cameroun sappo fuu bila sefodu dina bila leyol. Ɓeɗo jangina ɓe ko nafata ɓe ha nokkuje maɓɓe.
Lebbi jeeɗiɗi ko miɗo wondi be himɓe Aquarians. Ɓe jangini amin bana no derke'en ardata, no min vallata nokkuje amin, nden no min fuɗɗata kuugal. Nana seto min reni gomnati heɓini amin kuugal ba. Min yahi min hawti derke'en min jangini ɓe no ɓe tefata kuugal.
Ɗumɓi daga lesdi maro ami wari ɓe formi am bo ko larani artugal derke'en saɗirmaji mi laari ɗabiyaji meɗen ɗo lesta jamu. Ngam majum Oke Williams wari walli am jur ha réflexion ji ha encouragement ji mi to walla derke'en man no ɓe keɓtira ɗabiyaji maɓɓe ɗo ɗum boɗɗum kañum nafata en yarata en yeeso.
Gotel nder kuuɗe fedde nde yillugo calaje kuuɗe ɗuɗɗe.
Min ɗo waɗa yillunde ha entreprise ji ɗum man ɗo ɗo nafa derke'en no ɓe faama yakere industriel e daraja e saman bo nokkure industriel majum ha ɓantare lesdi bana Cameroun ɗo.
Yillunde nde ɗo sanja bo ɗabiyaji nder calaje gillaɗe
ha entreprise ji majum fuu ɗum sanjani ɓe ɗabiya siyaji mabbe do hakkilango deshe plastic wo ingo tundi jido ha min yilli fu bawo majum min lari be do watini dum hakkilo do no hani be wo ini dabiyaji mabbe
des impact positif
ha la pilki don der jangirle burdude watane go hakkilo der elto okwilliance
c'est des questions
environnement do wakere tilim de machine ha okwilliance sa kontama gal ko laranta deshe plastic koma ayinu go ledde e ladde bana tiggugo ledde dum lati komin fu wata diga fuddam
irin feddende do mara haje der lesdi Cameroon ngam walliti gongomnati faabugo der kenbe be sanjugo jahargal kude der lesdi ngam bamtare mari Maryam Mumini Yaounde VOA
Ajarama Maryam Mumini joni kedoden jiande hedi yankobe ko fati e alhalio
Mi jomon e mon
Si alandi ke sukabe afriknabe holno be feundori hande dudube e mabbe jaboto wi'a migayni jangude kono mi hebali golle e boje gouvernementaji fepondira e faleji sukabe be golleji societeji heri didin woni private sector din kadi no wasi bantare ha kadi wawa yettude sukabe fof di udda gawol gol nultondirado vewa fulful de Niger yebi fandu hala makko e der nyame keroden kongu di mabbe di ka fandu hala Amina Jofu
ina wita samba isatu to rafi golle kai min biyan hano golle kai hebata na hande wadan dubi joini ko kanti dimmi jande an university ko wita university on mi da jodi wala golle gon fuko ga dammi na fajo ni mi da jodi mi da domi gwamnati biya ke na adan sai no wita na adan sukabe ko jangidi ada be golle fajo ni bi ai mi da jodi ni mi da tafa lai gollirde pamari hebani to min jodo juude bone me jande kay min jangi fa heewi min desi diplome ji wuro joni min nani lay luumoji min tefa min chore min chonnita no doje ko godo mi wiite hano gomnanti to yi adudal amin na rafi no wiite gomnanti to yi adudal amin o adeden golle no henno fu ni do hepata ko le ko mul baka mu lay haraka gomnanti zama gomnanti wana na hano suudu innani no suudu inna fa'il fu nasuka e mun hanto
inda woni yakuba albashir haddatu to min mi boyayi ka gaini mi jayinde joni ndi dubi didi dubi didi kam gaini jayinde mi wodi diploma amma mi hebay golle be kebata golle tun daga wodbe kuma golbe lawbe ko kabe golle be ngi sai experience woni be jamma do a golli to godo ko ngara to mabbe ni do joydo university to golli gollai sai on muni on adi dum golla no on ekito tare mi modon ande ko ngado ton kam ma golla be ngi sai ndi godo experience dubi joyi on watta ko ne tunan dum be medai gollugo fara
dan Abubakar wallahi to mu jaga ko golle ko non mu doda fayinda ni mu do e tafal golle di jammi no don in jangidi na futon de rasoy e jaban ni no en do ta jomun kare ke handa funa en gata jom vraiment rapi golle don ke
rafi golle no on tampini himbe sanni debbo yaado gorko himbe jangi no jogi talkiji mani golle wala den kidi golle de sanni amma golle wala den kaba gwamnati fitana en nokkuji ko hebi nokkuta jomu ya tarasa telkimu ade golle ga ina kikabe be jom idan kidi golle amma ni golle wala amma jin seno himbe ne ji a kikabe ko hebi na joji gala na gada bafi dan gidi golle de e andano e kabir sadum dan gidi hinde mobe be balla e inkeba golle
onnani e jiyande sukabe jodi be nyame ko fati e alhali rafi golle sengo ka sukabe ko Amina Jofo neldi men ko ngudidi joni jaboden ko do dande fulbe
ko do dande fulbe
Ha Ande ko Mamadou Hassimi Ousware suka jukko ardido Agip sandu halfinandu topitagol golleji e der Guinée woni koddo men mi yewtidi e makko ko fati e angal hebugol sukabe golle e eppoje hanade hebitede fi waylugol o alhali mi yewtidi e makko ka telephone Hassimi Ousware mi yettima
ara min kar mi salmini gentibe VOA fulfulde
ko accu ko ardido Agip du woni saldu halfinandu yeynugol golle Guinée no heewi sukabe gaynube jande kono be wasa hebde golle dun no jali Guinée e leyde heewde e taskarema hol ko woni sabudum
mi ni tanyinabe on andi e bawdo seeda hari jama on duuda joni non so jetti wano lagine e peji heewdi jama on duudi heno ko kafine teto ndawe wano so jetti administration publique on tawai ko himbe seeda be wawata gollude mum dum ko godi mitere mum wano be kayin kadi ka prive ka saldu prive ben non kayin kadi e kono weedi wo wawata e jettirde gaynube jangude e tumene pure tanyinade ko pure wonde sombo mum ko ko tawete kon joma societe bien profil jibide falte din kanyum e ko wona jangede kon harayno huccoliri seeda
e no hani non ka dun darte e mana hara programme ji jande din no feppondiri e none golleji fewndidi di
wandi ko dum kadi goddum woni e mission di amen menen o service do yawgol wano fi e takkodi societe di inna hi ni ko hombe hatto jindo men so inna hi fondo goddo men hatto jindo men e no duubi didi duubi tati duubi joyi ko dum non kanyin kadi men hatto jindo men yeru hasaba kari jo kanyin kadi après men inna hi joni do yo ekoli e jannude avocat ma dum jannobe l'école ma goddum do joni ko be do handu don formude parce que be do ci be gayni jangude tum e mure tanyinade be hebay golle
ha dum ko yoga e eboje de hebludon ngam ustugol tiadele ko fati e wasere golle tawsi hara hidon yubbondiri e leyde afrique naje godde de tawno alhaliji leyde de no nandi
yimbe no yubbondiri e peyji buy wano neɓiral non hay min yawno ɗo jamena ɗum ko leydi Tchad parce que haari ɓe organise ton ko ɓe yinta kon forum national sur l'emploi e ko watti ɗum hoore ɗum kañum kadi mbeɗa yiɓɓondiri e yano kippuɓe sigu komin jokki kon sigu komin jogui kon ka continent men afrique tawti kadi au niveau mondial no woodi ko yinte kon l'AMSEP association mondiale des services de l'emploi public ɗum fof ko fi jonondirgo juuɗe vraiment mo ɓeeyo anndu ko holno oɗa woni wadde fii ka leydi makko ya tawi ɗum no marchele to an kadi ndaara no kippira sigi ɗum si oɗa kañum kadi tawi hiɗa kippuɗoɗa kan kadi
o jemba Hassimi Ousware fewndoɗo gouvernement Guinée no yeynude fota o projet simandu ɗum woni eɓɓore awtugol jawle janɗe nde milliard uji nogayi dollar holno wonu ɗon e heblorde ɗum fiyo sukaɓe Guinée naɓe ɓen heɓu nafoore e eɓɓore nde
bon wono andirɗon noon menen mbeɗe yewdude e société ji kippuɗi ɗin on programme ɗon wonni ni min annda hi ko honndu woni eɓɓore maɓɓe kala ka wiyete golle min hoore am min yitudino e ardiɗo compagnie mo ɓen tan Rio Tinto anndi ko ɓen goɗɗum ɗum kippi o projet simandu annda ko honɗum woni ɓe hattondiri e mum menen kadi mi wona takko maɓɓe min accompagnant projet ji maɓɓe ɗin e hoore ɗum kañum kadi mi ndarano min ɓurta wallitirade sukaɓen hara ɓe heɓa e golle inchallah
e ka ara noon a yewti en fi sukaɓe ɓe tawata kañum no himmiri udditangol hoole maɓɓe cuuɗi gollirɗi ɗum woni entreprenariat holno yiruɗa polgal ɗum e nder Guinée hiɗa heɓude sukaɓe ɓe tawata hino tiɗni e ɗum
bon piiji ɗi welaafi ko woni nde wonde e buy sikkayi wawa udditde hannde ɗo suudu ka golla fuɗɗoki tan heewde tono mum on arane piiji ɗi wona wano noon wata marsirde ko ma habboɗa ko ma muñoɗa donc hi banŋeji gon toon kañum kadi hay menen service amen on ɗo mi recevai ɗo sukaɓe faaleteɓe e rewruɓe ngol laawol noon min ɓurta ɓe ɓeydande ganndal e sibi ɗum piiji mayna ɓe ko ni e ni e so a wuɗiti suudu fi entreprenariat ɗo e nokkel kaari ko ɗo heɓata ndi kaydiɗi ɗo ko ɗi e ɗo e ɗo ɗo ni jereta donc ɗum piiji fof ɗum kadi miɗen wallito sukaɓen haa woɓɓe maɓɓe ɗo yiita laawol ngol e par ce que mene miɗen anndi ko gooto no ngata waawata e fuɗɗaade e entreprise mais si a réussisi e ndeer mum a waaway ɓannitide yim gooto ɗiɗo tato sappo haa wonano
Hasimi Soare mi jarniima VOA Fulfulde weltanike ma
awa noon kadi en njaarama albarka
ko daande fulɓe wonduɗon e heɗade e dow VOA Fulfulde meɗe weltani on nokku kala ka gonɗon keɗoɗe daande fulɓe ka onduji daɓɓi e dow ujune sappo e jeeɗiɗi e temeɗɗe jeegom e capantati kilo heures oɗon mbawi kadi yiitude taskaram o e dendagal lowdi amen ndin ka médiaji rendo amen Facebook e WhatsApp hiɗen natana joni taƴere ɗiɗaɓɓere daande fulɓe kataƴere ɗiɗaɓere gurdam fulɓe nawran en nigéria yiiden e ardiɓe walde fude ko mojaɓere rendoyankore daraninde toppitagol pulaku kono kadi e eltugol sukaɓe noneji mecce yaren kadi bamako ton kolol ɗiɗaɓol no wi'e expo art pulaku weño ñeñe pulaku e Fulfulde latino e lewru ƴaɓɓindu Moctar Bari yewtan en no ɗum feƴƴiri wono wowiri noon rogere men diaspora jofinan taskaram o hande hiɗe wondi e Abdourahmane Diallo omo ari Washington ɗaɓɓugol yuɓɓodire ngam wilintingol jawle guine e saralo
gurdam fulɓe
ko nigéria adortoɗen kalen fii walde wi'etende fudeko nden mojoɓere no waɗa kuuɗe toppitagol pulaku e nder hen eɓe toppito kadi jande sukaɓe worɓe e rewɓe ekkitaɓe mecce ko bappa diakousko nultodiraɗo amen yoɓe ka rewo nigéria neldi en jantore nde
durgol na'igol fulɓe sukaɓe gaɗata e cippal kosam ngal fulɓe rewɓe huɓata hajeji maɓɓe zamanuru ndu'undu gonɗen nder kawtal findinki aɗe dondonu fulɓe e janginkiɓe diina e jande zaman ngal lesdi nigéria bi'etegal fudeko surgi mobgal sukaɓe e rewɓe fulɓe nder lesdi nigéria sakatarejo mawɗo mo kawtal ngal bi'eteɗo lawyajo Musa Isa Al Arifi tabbitini noon
ɗo yeso fudeko aniyamajo andu woni ndu yiɗi tosku ɗum fulɓe goni to nder fuu wona fudeko walliti e ɓurtake nder tosku joni ta laari a yiyay inde fulɓe wonnaki ko ɗum ummi fuu sey nana ɗum fulɓe fo komin mbami fulɓe janngayi to doole bo wona iɗum jannga to ɗum janngi han ɗum wallata neɗɗo waytoto anday ko woni yeeso mum so min kollita e bacci fulɓe min kollitayɓe sana'iiji feere feere min kollitayɓe no ɓe gadirta luumo e ko nanndi noon nden bo min ballitayɓe to allah wallitimi min keɓanaɓe kuuɗe feere feere nde ɓe kuwata haa gomnati e ngos ji feere feere yehi gureji fulɓe ɗum wasaniɓe ɓulli ɗum hocci bikko e fulɓe ɗi waɗi koye nder janngirle ɗum heɓani koye scolagip ɗon naa nder gari min gaɗi ɗum ta yiilo ta yehi gureji fulɓe a nana e woni fudeko fudeko nden bo rewɓe ɓe min kolliti daga ladde min koccoyiɓe rewɓe ɓe min kolliti sana'iiji daga ladde min koccoyiɓe min kollitiɓe min joɓiɓe ceede moota maɓɓe min hokkiɓe ceede moota ɓe gari min kollitiɓe mi hokkiɓe sana'iiji maɓɓe ɓe pooti nder maɓɓe wodi debbo gooto mo nderɗo joni ta yiɗi kiirida e maako a yiirida e maako ko wiyete daga gure fulɓe ɗe mo ƴuroyi to ladde nden bo e ko mo waɗata emo waɗa nebban gujeteɗan mo waɗa trare e ko nanndi so haala ɗu mbiya mino emin jooɗi nder gari emin jara cayi naa noon ka woni
kautal fulbe ngal besdi waduki alkawal tina go hautuki fulbe sukabe e rewbe ngam ekkutuki be kude malla bo golle nafoje fulbe Nigeria Alhaji Daud Abdul Karim wolwi wakati mobgal ngal
fatude arda ko fulako to ngi ardibe fulbe meden burna mabbe fu e ngoji masalae mabbe enen ma fulbe handi bo enen kautal hore especially ardibe meden ngam burna mabbe fu ma ko be gada representing interest fulbe interest sebe gada representing jibaji mabbe kanjoni masala meden aron be mi artata mi onda kanjoni ardibe fulbe wallahi be kula Allah e mila yeso be kabana fulako ganna hade do darete yeso darete yeso do no darete no wadata no fulbe gadata hande to dum ummake to gomnati waddi ko dum wallinde sedo wada kaygo e manoma da fulani amma to be sebe kotira manoma sebe acca hala fulako to gi majum be kabana gan hande be ardoto to be gebe jari bojji meden to gomnati definitely gomnati e wanto to be jaraina to be jaraina no gomnati andita masala meden to mi e mi a burna fuda maaji meden ni wallahi dum do ardibe fulbe
Papa Jakusko VOA fulfulde
Joni jahen Bamako lamorde Mali gila nogas e jowina binogas e jedidi sappa buru dun ko lewru salindu ngol ko lol wenyo nyenye pula kulatino ton mobondiral ngal balde didi bure pinal e martaba fulbe webita maunina Moktar Bari ko nultondirado amen Bamako
Nogay e joyade nogay e jeddi octobre lewru tubagu festival expo art pulaku jodaki no palais de la culture Amadou Ampaté Ba gimobe yeyobe e andube fina tawa pulaku njode ke ton ibu nyang kam wona no horejo festival o
donc entre moti e banyagara e activité ngale mi ke sande donc ne mi ke bo ide mi komi anye muru mi ba wande kiri mudo watre feunu le ko la to sawabu yalla bibili ni ana porque chako hono ko woni lawul warde donc no idio jii somi ami anya majju somi golo gila 2017 banyiga
expo art pulaku online finatawa pulaku e finatawaji siji goddi gondi mali hono bamarankobe yaade songankobe mariam cisse e aminata sangade be tawama le yeyobe
bo ide o weli tom sevete be fon mo hautin daga do mi yiga sifa he ha anaga ful anaga do singaji fa he ngari hen do fube ngari do gonnot do do weli do sani sabi feso kaso heba do yimbe kawri kaldi jokkondidi laaji gotum fu ko kam moƴere mawnde do
sen garo ko mi muyata o de muyata me kasi wada fa bura honno hikkani burani welde burani chok burani yimbe mi de ngada mi de nodda yimbe fu be be ngana fu kala tinno kawra do expo art pula
le balde didi de kiroji wadi ngimobe ngadobe theatre e nyeybe fujoode ke ton dinda sare kam nyeydo andado le leede balebe to pulaku joodi fu
sakira be sara be sayi be leydi be lala ke murabe kayafa murten nam parti murten kayen nam fa nyibe nyigo den nam nyibe
festival expo art pulaku o hawra ni be hawru be fu weli dum be parce que yimbe bayri hawru jinde batte fina tawa o fu ni no so yimbe bayri hawru batte fina tawa o fu yewete yewudirte hore mo den ni da tawa ni no no lati hawru ni si yimbe bayri fu yimbe bayri fu ka o kala kalta so amarka ju sa no sa pamaran sa sene fojo boba wi wi fa boba jula so Burkina Faso ngari
Expo art pulaku ko de mon idi woni ni der capital Mali Bamako be mo yayno mawri de suni Allah jabi be ngada festival mawdo kawrito fulbe Afrique fu e leede godde Moktar Bari VOA fulfulde Bamako
ko dande fulbe wonudon e hedade do VOA fulfulde mede weltori jikkede fawdon e amen mi yetti sori malal jallo buba mbororojo abdullahi ibrahima e kanko ahmed abubakar azare mi salmini kadi isa bari jodido adjame abidjan e kala wonube hedade dande fulbe joni joni natanen rogere diaspora
Diaspora.
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 wanomi holliri non kati tode dande fulbe hande rogere diaspora no wondi e Abdourahmane Diallo onko gollidido e Africa Project Advisor e group AOC himo ari Washington sammugol wilintinobe jawle mi jodo di e makko balde yawtude ka nyibirde vewado Abdourahmane mi yettima
jarama cerno
Njilluma Washington ko etagol njubbindirde ka bange njulaku e udditugol societeji ngam wilintingol jawle e nder Guinée e Sierra Leone leede didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko soñudon seeda e dum
e ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feyundu me yidi e institution ji e agence ji buy men fuddodi ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sifani men taw kon dum woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe haray be ufala wallude an société ji wonde amerique doni be hebira be golli da partenaire be leydi afrique tay men kadi ko dum men araniga donc tay don yitidi men yidi be cooperative council on africa men yidi kadi business council for international understanding daru gol bay kambe wana kambe kan julagal tigi kon be representi mojo be buy wombe wadde julagal kan der leedi do fala be yawde ka yasi leede afrique ma aduna on
Abdourahmane Diallo holno feewndori de leede Guinée e Sierra Leone ka bangi sariaji buyno hawra e tiadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gol lirdi e der yoga leede afrique de wawide
ko kessio mo yolandida eden andi parce que entra kon kalisi da sonko kalisi ka yata wo tataw haraka ka butti mo dabbe jawdi mum fi kan dabata fi no beedora haraka ka butti ka sari yaw nyibi wano lagine Sierra Leone wakilare fota wadi be mari code investissement on fi wallita gol fala be arde investissa ka der leedi ma wombe ka der leedi ton fala be investissu gol be wadi kadi gishe unique tawta sa ari fi udutugol société ma entreprise ara no ko ngotum wada démarche fi hebugol kaydiji din fo agrément on hari ara no wona ha lewru wano lebbi hara da habbe joni sine bi ha ko balde tati hara kaydi hara hetti agrément ma on awa wiurtu de société kadi le de dino mari sari anti corruption be mari kadi wenta kon tribunal de commerce wano lagne no mari tawta si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal don kadi ndaray sariya on don ko lagine sallon fo no mari dun don
e der dum non wodi be tanjini don na bay jawle mum ton gine e saralon bay ko delede dun didi daki don e mum
donc deja mi hebi wombe lagine e sarlon fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hada ko avion enta compagnie aérienne mi hebi kadi fika telecommunication fala ben na bude goldugol Starlink wadlo be internet ngobbe kadi landi fi hebugol wano fi maro wenta maro american do nodi kadi fala be wano ko fi masinji kamin be do jokon bay ko fudade men woni ko seeda yarata ha men heba gaste be nabi dede lagine e Sierra Leone
Abdourahmane Diallo mi yettima a jarama
weltike fota
Kadiyankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko adi en waynondirde on fami gol gimol vieux farkature
Jalo jalo jaudi jalo mo jojita ke popesa
komi woni cerno mo dumba mi beltani ki Abdourahmane Dia Lionel Gahima e William Andrade ko kambe ballitilam no dande fulbe latora gila Washington e de yontere do mi beltani ki kadi nultondirabe VOA fulfulde fop hiden okkindiri aadi e yontere arore si Allah jabi mi do weltani on kala ka wondon yadunaru mi do yelani on jam nokku kala ka wondon on jarama.